Esule ya bilimo munana. Awoluna atukanga, bono nyikiranga okuli edobozi lya Mukama Katonda wo. Okukwata ebiragiro byo byonna byenkulagira leero okubikolanga. Mukama Katonda wo anaakugulumizanga okusinga amawanga gonna agali ku nsi. N'emikisa gino gyonna ginaakujjiranga, ginaakutuukangako. Bono owuliranga eddoboozi lya Mukama Katonda wo. Onoobanga n'omukisa mu kibuga, era onoobanga n'omukisa mu kyalo. Ekibala ky'omubiri gwo kinaabanga n'omukisa, n'ekibala ky'ettaka lyo, n'ekibala ky'ekisibo kyo, ezzadde ly'ente zo n'abaana b'embuzi zo. Ekibbo kyo kinaabanga n'omukisa, n'olutiba lwo olw'okugoyeramu. Onoobanga n'omukisa bw'onooyingiranga, era onoobanga n'omukisa bw'onoofulumanga. Mukama anaakubiranga mu maaso g'abalabe bo abakugolokokerako. Banaafulumanga okutabaala mu kkubo limu, ne baddukanga mu maaso go mu makubo musanvu. Mukama anaalagiranga omukisa okuba ku ggwe mu mawanika go, ne mu byonna by'oteekako omukono gwo, era anaakuweranga omukisa mu nsi Mukama Katonda wo gy'akuwa. Mukama anaakunywezanga okuba eggwanga ettukuvu eri ye, nga bwe yakulayirira. Bw'onookwatanga ebiragiro bya Mukama Katonda wo, n'otambuliranga mu makubo ge. Awo amawanga gonna ag'oku nsi ganaalabanga ng'otuumiddwa erinnya lya Mukama ne gakutyanga, era Mukama anaakugaggawazanga olw'ebirungi mu bibala by'omubiri gwo, ne mu bibala by'ensolo zo, ne mu bibala by'ettaka lyo, mu nsi Mukama gye yalayirira bajjajjaabo okukuwa. Mukama anaakuggulirangawo etterekero ly'eddungi, eggulu okugaba enkuba y'ensi yo mu budde bwayo, n'okuwa omukisa omulimu gwonna ogw'omukono gwo. Era onoowolanga amawanga mangi, so teweewolanga. Era Mukama anaakufuulanga omutwe so si mukira, era onoobanga waggulu wokka so si wansi. Bw'oti onoowuliranga ebiragiro bya Mukama Katonda wo bye nkukuutira leero okubikwatanga n'okubikolanga. N'olema okukyamanga okuva mu kigambo kyonna ku ebyo bye mbalagira leero, okugenda ku mukono ogwa ddyo newaakubadde ku gwa kkono, okugoberera bakatonda abalala okubaweereza. Naye olulituuka bw'otoliwulira ddoboozi lya Mukama Katonda wo, okukwata ebiragiro bye byonna n'amateeka ge bye nkulagira leero okubikola, ebikolimo bino byonna birikujjira, birikutuukako. Olikolimirwa mu kibuga, era olikolimirwa mu kyalo. Ekibbo kyo kirikolimirwa n'olutiba lwo olw'okugoyeramu. Ebibala by'omubiri gwo birikolimirwa n'ebibala by'ettaka lyo, ezzadde ly'ente zo n'abaana b'embuzi zo. Onookolimirwanga bw'onooyingiranga, era onookolimirwanga bw'onoofulumanga. Mukama anaakusindikangako okukolimirwa n'okukulemwa n'okunenyezebwa mu byonna by'oteekako omukono gw'okukola okutuusa lw'olizikirizibwa n'okutuusa lw'olifaafaagana amangu olw'obubi bw'ebikolwa byo ebya ku nsengusa. Mukama anaakulwazanga kawumpuli yeegattenga naawe okutuusa lw'alikumalawo okuva ku nsi gy'oyingiramu okugirya. Mukama anaakukubanga akakono n'omusujja n'okuzimba n'okwokya okungi n'ekitala n'okwonooneka n'okugengewala, era binaakugobereranga okutuusa lw'olizikirira. N'eggulu lyo eriri waggulu ku mutwe gwo linaabanga kikomo, n'ettaka eriri wansi wo linaabanga kyuma. Mukama anaafuulanga enkuba ey'ensi yo okuba efufugge n'enfuufu mu ggulu mw'enaavanga okukka ku ggwe okutuusa lw'olizikirizibwa. Mukama anaakukubanga mu maaso g'abalabe bo, onoofulumanga okubatabaala mu kkubo limu, era onoddukanga mu makubo musanvu mu maaso gaabwe, era onooyuuganyizibwanga eruuyi n'eruuyi mu bwakabaka bwonna obw'ensi. N'omulambo gwo gunaabanga kyakulya kya nnyonyi zonna ez'omu bbanga, era kya nsolo ez'oku nsi, so tewaabengawo aliziguŋŋumula. Mukama anaakuleetangako ejjute ery'emmisiri n'amabwa n'olukonvuba n'obuwere ebitakuwonyezekako. Mukama anaakuleetangako eddalu n'obuzibe bw'amaaso n'okusamaalirira kw'omutima, era onoowammantanga mu ttuntu ng'omuzibe w'amaaso waawammantya mu kizikiza. So toolabenga mukisa mu makubo go, era onoojeyogebwanga bujoogebwa, era onoonyagibwanga ennaku zonna, so tewaabenga waanaakulokola. Onooyogerezanga omukazi n'omulala anaasulanga naye. Onoozimbanga ennyumba so toobeerenga omwo. Onoosimbanga olusuku lw'emizabbibu so toolyenga bibala byalwo. Enteyo enetirwanga mmasogo soto ojiriengako. Endogo iyo enenyagibwanga lwamaanyi mmasogo soto ekudizibwenga. Endigazo zinagabirwanga abalabe bo soto obengako anakulokolanga. Batabani bwe ne bawalabo banaagabirwanga eggwanga eddala era amaasogo ganaatunulanga ganaazibanga olw'okubeegomba okuzibya obudde so tewaabengawo kintu ekinaabanga mu buyinza bw'omukono gwo. Ebibala by'ettaka lyo n'emirimu gyo gyonna eggwanga ly'otomanyi liribirya era onoojoogebwanga bujoogebwa era onoobetentebwanga ennaku zonna n'okulaluka n'olaluka olw'okulaba kw'amaasogo kw'onoolabanga. Mukama anaakulwazanga amaviivi n'amagulu ejjute ebbi lyotowonyezeka okuva munda w'ekigere ekyo okutuusa ku bwezinge bw'omutwe gwo. Mukama anaakuleetanga ggwe ne kabaka gw'oliyimusa okukufuga eri eggwanga lyotomanyanga ggwe newakubadde bajjajjaabo era onoowererezanga eyo bakatonda abalala emiti n'amayinja era onoofuukanga ekyewuunyo olugero n'ekigambo eky'obuwemu mu mawanga gonna Mukama gy'anaakutwalanga. Onoofulumyanga mu nnimiro ensigo nnyingi, onooyingizanga ntono kubanga enzige eneegiryanga. Era onoosimbanga ensuku z'emizabbibu n'ozirima, naye tonywenga ku nvinnyo yaamu newaakubadde okukungula kubanga akawuka kanaagiryanga. Onoobanga n'emizeyituuni mu nsalo zo zonna, naye toosaabenga mafuta gaagyo kubanga omuzeyituuni gwo gunaakunkumulanga ebibala byagwo. Olizaala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala naye tebaabenga babo kubanga balitwalibwa mu busibe. Emiti gyo gyonna n'ebibala by'ettaka lyo enzige eneebiryanga. Munnaggwanga ali wakati mu ggwe aneeyongerayongeranga okulinnya waggulu okukusinga, naawe onooyeyongerayongeranga okukka wansi. Anaakuwolanga naawe toomuwolenga, anaabanga mutwe naawe onoobanga mukira. Era ebikolimo ebyo byonna binaakujjiranga, binaakugobereranga, binaakutuukangako okutuusa lw'olizikirizibwa, kubanga tewawulira ddoboozi lya Mukama Katonda wo okukwata ebiragiro bye n'amateeka ge bye yakulagira. Era binaabanga ku ggwe okuba akabonero n'ekyewuunyo ne ku zzadde lyo ennaku zonna, kubanga tewaweereza Mukama Katonda wo n'essanyu era n'omutima ogujaguza olw'ebintu byonna okuba ebingi.
Ky'onoovanga oweereza abalabe bo Mukama baanaasindikanga okukulumba
ng'olumu enjala n'ennyonta era ng'oli bwereere era ng'obulwa ebintu byonna, era anaateekanga ekikoligo eky'ekyuma ku nkoto yo okutuusa lw'alimala okukuzikiriza. Mukama alikuleetako eggwanga ng'alijja wala mu nkomerero y'ensi ng'empungu bw'ebuuka, eggwanga ly'otolitegeera lulimi lwalyo, eggwanga ery'obwenyi obukambwe eritalitya maaso g'abakadde so teririsaasira bato. Anaalyanga ebibala by'ensolo zo n'ebibala by'ettaka lyo okutuusa lw'olizikirizibwa, era eritalikulekera ŋŋaano newaakubadde envinnyo newaakubadde amafuta, ezzadde ly'ente zo newaakubadde abaana b'embuzi zo okutuusa lw'alikuzikiriza. Era anaakuzingizanga mu miryango gyo gyonna okutuusa enkomera zo empanvu eziriko ebigo ze weesiga lwe zirigwa mu nsi yo yonna. Era alikuzingiza mu miryango gyo gyonna mu nsi yo yonna Mukama Katonda wo gy'akuwadde.
Era onoolyanga ebibala by'omubiri gwo ggwe,
ennyama y'abaana bo ab'obulenzi n'ab'obuwala Mukama Katonda wo baakuwadde mu kuzingizibwa ne mu kuziyizibwa abalabe bo kwe banaakuziyizanga. Omusajja omugonvu mummwe era omwenaanyi ennyo eriiso lye linaabanga bye eri muganda we n'eri omukazi ow'omu kifuba kye n'eri abaana be abasigadde abakyaliwo, n'obutawa n'atawa muntu yenna ku bo ku nnyama y'abaana be baanaalyanga nga taliiko ekimusigalidde mu kuzingizibwa ne mu kuziyizibwa omulabe wo kw'anaakuziyizanga mu miryango gyo gyonna. Omukazi omugonvu mummwe era omwenaanyi ataganya kulinnyisa ku ttaka kigere kye olw'okwenaanya n'obugonvu, eriiso lye linaabanga bye eribba ow'omu kifuba kye n'eri mutabani we n'eri muwala we n'eri omwana w'omuto afuluma wakati w'ebigere bye n'eri abaana be baalizaala, kubanga anaabalyanga nkiso olw'okubula ebintu byonna mu kuzingizibwa ne mu kuziyizibwa omulabe wo kw'anaakuziyizanga mu miryango gyo. Bw'otookwatenga bigambo byonna eby'omu mateeka gano ebiwandiikiddwa mu kitabo kino okubikolanga, olyoke otyenga erinnya lino ery'ekitiibwa era ery'entiisa mu mukama katonda wo, awo mukama anaafuulanga ebibonyobonyo eby'ekitalo n'ebibonyobonyo by'ezzadde lyo, ebibonyobonyo ebinene era ebirwawo ennyo, era endwadde enkambwe era ezirwawo ennyo. Era anaakuleetangako nate endwadde zonna ez'emisiri ze watyanga, era zineegattanga naawe. Era na buli ndwadde na buli kibonyobonyo ekitawandiikiddwa mu kitabo eky'amateeka gano, ebyo mukama anaabikuleetangako okutuusa lw'olizikirizibwa. Era mulisigalawo omuwendo gwammwe nga mutono, newakubadde nga mwalinga emmunyeenye ez'omuggulu olw'obungi, kubanga tewawulira ddoboozi lya Mukama Katonda wo. Awo olunaatuukanga, Mukama nga bwe yabasanyukirako okubakola obulungi n'okubaaza, bw'atyo Mukama anaabasanyukirangako okubazikiriza n'okubafaafaaganya, era munaggibwangako okuva ku nsi gy'oyingira okugirya. Era Mukama anaakusaasaanyanga mawanga gonna, okuva ku nkomerero y'ensi okutuusa ku nkomerero y'ensi, era onoowererezanga eyo bakatonda abalaba otomanyanga ggwe, newaakubadde bajjajjaabo, emiti n'amayinja. Era mu mawanga ago toliraba kwesiima kwonna, so n'ekigere kyo tekiibengako we kirinnya okuwummula. Naye Mukama anaakuwanga omutima ogukankana, n'amaaso agaziba, n'emmeeme ekoozimba, n'obulamu bwo bunaabuusibwabuusibwanga mu maaso go, era onootyanga emisana n'ekiro, so toobengako kw'otegeera obulamu bwo bwe bunaaba. Enkya onooyogeranga nti, singa buwungedde, era akawungeezi onooyogeranga nti, singa bukedde, olw'okutya kw'omutima gwo kw'onootyanga, n'olw'okulaba kw'amaaso go kw'onoolabanga. Era Mukama alikuzza mu Misiri nate n'amaato, mu kkubo lye nakugambako nti toliriraba nate mulundi gwakubiri. Era eyo mulyetunda eri abalabe bammwe okuba abaddu n'abazaana, so tewaabengawo muntu anaabagulanga.